chunkysupplier.com.
Lokyo Mdomo City Moyo
NGM Records.
People of the weekend, be ready.
Achanki baba nasma.
Oh yasa.
Shaishi sana bachera. Snam tu my shangwa gisera. Snaki tu prangwa shira basha shira mama. Prangwa shira basha shira dada. Shaishi sana bachera. Snam tu my shangwa gisera. Snaki tu prangwa shira basha shira mama. Prangwa shira basha shira dada. Hidi mabala ukunichoka, ukunichoka, nachimwali skukuchoka, 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 ndege joni ukunichoka, 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 to different as skukuchoka, 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 msira dili ukunichoka, 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 kili sita skukuchoka, 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 maira shazi ukunichoka, YouTube, kuna watu wananuna, kitembele ya gari kuna watu wananuna, kimele kinyumba kuna watu wananuna, nikiishi na marafiki, hawani pida boki kimwendo wa whisky.
Oh, I'm the wolf. Tishina
tuvae viatu sisime sijaundwa duniani kuna watu salamba riziki anatoa Mungu mchai ndugu si unajua ukijipata kilo kwatu. Tishina tuvae viatu sisime sijaundwa duniani kuna watu riziki anatoa Mungu mchai ndugu si unajua ukijipata kilo kwatu. Kuna watu wananuna kitembea gari kuna watu wananuna nikiishi na marafiki unanijali kipindi siapata riziki wajina usi kwa jana tumelala tunahesabu mbati mchana leo tumeshinda tunakula sambusa usi kwa jana tumelala tunahesabu mbati mchana leo tumeshinda tunakula sambusa maisha ni hapo ipata zero. 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 Shaishi sana bachera, snam tu maisha angwa gisera. Snaki tu kurangwa shida masha shida mama. Kurangwa shida masha shida dada. Shaishi sana bachera, snam tu maisha angwa gisera. Snaki tu kurangwa shida masha shida mama. Kurangwa shida masha shida dada. Dada lema ukunichoka, ukunichoka. We kumbuka sikukuchoka, sikukuchoka. Mama jaipa ukunichoka, kunichoka, we kumbuka sikukuchoka.
Ya kuchoka, hawapendi nikipendeza nikinga. Ya imani posikunda kwa sa. Kazema mama,
kote na ndamu, mkote na ndamu. Usiku na mchana, mkote na ndamu. Mkote na ndamu, mkote na ndamu. Usiku na mchana. Akira nikimba itikia nzuri yo. Weka tena, mikubali unikatai. Nzuri yo. Kumasafa nguwa mpya bora nsifa. Nzuri yo. Shetani pididi ni mle badali. Zulio. Ukinipata mshangazi unipe mie. Zulio. Esi wangolo na chasi mpiki jo. Zulio. Bili geta je kwangwa ni lambe unyayo. Zulio. Ito kide bendi ni samye ura. Zulio.
Bila kuchoka na mwa mazombi micheli ya batu.
Andoza.
Watu wa Mungu.
Mabala.
Inakubali sana mosi gada.
Wechi mwari.
Manangwe.
Yeshira mawe.
Inakubali sana garibu nye stone sheche.
Sponsor.
Inakubali sana mwanangu nganje.
Weka ima kichuri.
Inakubali sana mwanangu ndabo.
Mido business.
E tuende apu.
E bila kushoka mwanangu shadi boy.
Riziki anatoa Mungu sunajua.
Mtaka pitiliza.
Inakubali sana nongo kukishi mambole.
Kenche magulibaro.
Wesa nido. Bila kuchoka mwanangu tutacha msewa mbuni.
Ashante shana.
Inakubali sana mamboi. Watoto wabage moyo. Wanangu wabicho vigumu. Wanangu wakianga iko.
Esko fridi kwa shaka.
Inakubali sana mitoto wabunchu babate.
We mwanangu wadimini.
Inakubali sana mwanangu kide.
Astabo G.
Bila kuchoka zongwe.
Kamanda Zira.
Mwache putewe chavu.
Na mdo maisha angwa gisera. Snakitu kurangwa shida masha shida ma.
Yes, on the mix.
Chunky Supplier. .com